ọ na otu sọrọ unu ma ekpere unu ekpere bifọ ngwuru ihe nna ekwu. Mechie n'anya. Ụmụ m, keleenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Nna m, ụmụ gị chọrọ gị bịa so that ndị e kere agbụ, ị ga-adọbịa agbụ ahụ. Ka ha wee mara na onwe ha aja ọzọ ha ga-achụ n'ụwa a karịrị the blood of Jesus Christ. O nweghị onye ka ya mma. Ọ bụ ihe m ji na-arịọ ịbịa rụọna m ọrụ n'ime ụmụ m, ka ha mata na ọ naanị n'ime Kraịst na n'ime gị bụ Chineke ka ndụ nọ. Ana m ekele gị nna m, na aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Gbanụ m ihe anya ụmụ m, ụnọdụ a. Ụmụ m, achọkwa m onye ọbụla ihi ụra, maka na gee ntị. The word of God, Bible si na-edowe okwuchukwu, ọ ndụ ka ị na-edowe. Ụfọdụ na-eche na mmadụ ka ị na-eme, but all your life. Ọ ndụ. Ị were okwuchukwu na-egwu egwu, ndụ ka ị ji eme gịnị? Iji egwu egwu. Anya m ji nsukọ unu dị very, very careful. Ama m na anyị nọ na Easter. But all based on letters, ụfọdụ ụmụchukwu dere m. Na ihe na-eme na ezinụlọ ụfọdụ, ka m jiri chọọ ikwu ihe a first session, emezie m connect ya na Easter. Anyị m jiri chọọ ikwu ya na this first session m ga-agwa unu. Unu wetara m Deuteronomy chapter 7.
Ọ dị na page 170 na agba ochie.
Deuteronomy chapter 7. Unu nwee na good. All based on letters. Ọtụtụ ụmụchukwu na-esendịrị m, ma ozi niile ha na-eji m. A ga m eme ọ na-adị brief. But ị laruo n'ụlọ, gị gụọ ya very, very well. Mgbe ọbụla e bidoro kwuo okwuchukwu, ka ahụ wụ na Deuteronomy 5, verses 29 and 30. Bible si na-edowe okwuchukwu, ndụ ka ị na-eme gịnị? Ka ị na-edowe. Ọ nọkwa na Deuteronomy 28, ọ nọkwa na Deuteronomy chapter 30. Nke a m gwara gị nọ na 5, verses 29-30. Ka ọzọ nọ na Deuteronomy 28, ka ọzọ nọ na Deuteronomy 30. Ebe ọ si, edowere ndụ n'aka anyị, ndụnwu ọnwụ n'aka ekpenwu. Họrọ ndụ ba idowe okwuchukwu. Ọ na-esonye na ndị na-eji Chineke eme gịnị? Egwu egwu. Ile igwe mmadụ nọ ebe a, anyị o mere advertise na television. O nwere power na-eme gịnị na-adọ ha abịa. N'agbanyeghị na m na-akọndem ihe ọjọọ, yet igwe mmadụ na-etu m na-abịa. Maka na ụwa anyị nọ n'ime, o nwere ndị chọrọ ndụ. O nwere ndị Chukwu tiri n'ime ha, kụnye ukuru ịma eziokwu n'ime ha. So all based on letters ndị mmadụ na-edere m, ka m ji bịawa na Deuteronomy. Otherwise, all Easter ka anyị bịara. Onye nke nwa m n'Igbo.
Yes, Dad.
Bido na verse 3.
Yes, Dad.
Gị kwụsị na verse 5. Ụmụ m, ụnụ dịgoro dị. Chineke gbaa unu ume n'aha Jesus.
Yes, Daddy. Deuteronomy chapter 7 from verse 3. Gị na ha alụrịtakwala nwunye. Enyela nwa ya nwoke nwa gị nwanyị. Ekurukwala nwa ya nwanyị nye nwa gị nwoke. N'ihi na oge wezụga nwa gị nwoke n'iso m n'azụ. Ka ha wee fee chi ọzọ. Iwe Jehova ga-adịkwa ọkụ megide unu. Oge kpochapụkwa gị ngwa ngwa. 5. Kama otu a ka unu ga-eme ha. Unu ga-akwatu ebe ịchụ aja niile ha, tụpịakwa ogidi niile ha, butukwa acherim ha, surekwa arụsị niile ha apịrị apị n'ọkụ.
Very good. Maka otu ụmụchukwu na-edere m leta na ọnwụ karịrị na ezinụlọ ha, ịghọtago. Na o nwere onye gwara ha, kpọrọ ha na fon na ha ga-anwụ within 2 days. O nwere onye gwara ha na ha agaghị anọrọ Easter. ile ọtụtụ letters m na-anata. Mgbe ụfọdụ ị na-awọnda ndị a na-akpọ mmadụ na phone na-etretụ na ha, ha wụkwa human beings. E nwere ike ịsị na o nwere onye were aha nweta n'ihu a gbara ha. Na ị ga-azụta iwu ka e nwee ike cancel anyị. Ọ ga-adị ihe ọzọ, o nwere onye nke kpọrọ Dr. Anel, o nwere onye kpọrọ Ngozi Onoha. Na ọ bụrụ na these things na-eme, ihe mere m jiri chụzue, ị chọpụtara mmadụ agaghị destroy nwụ. Bete nwaanyị lụrụ alụ ma ọ nwoke lụrụ alụ nwere ike laa aṅụ n'iyi, ọwụ ha eziokwu. Gee ntị, nwaanyị lụrụ ma ọ nwoke lụrụ, a na ha mmadụ na ha etredin dadi di m na-ekpere na famili anyị akpọrọ m asị, a na-ebu m agha, ebu even the other day aghasara m akwa, mmadụ chere, yes, onye chere idowe aka ha ọcha, ọwụ onye chere ka ọ ka njọ. Maka o were akwa ahụ gaa na dibịa, ọ ga-ama na onye ọchịrị akwa ya nwa Chineke. O nwee ihe ọ ga-eme. Betu mgbe ihe ga-eme bụ ịma na akpọrọ ha si n'ezi unu, ịma na a na-ebu ha agha na vileji unu, gị ga ha lụta ekwensu n'ụlọ ma ọlụ ekwensu ọwụrụ di m. Ụmụ m, Samson o shiri ike ka o shiri ike? Ọ nwoke emebiri ka ọ nwaanyị? Solomon ọ dị powerful ka ọ dị? Ka ihe o jiri daa? Ka ewu na Jehova hụrụ ya n'anya mekwa ekulite? Beto redi ọkọ sugo damage. Ị hụrụ ihe o kwuru? Mgbe ụfọdụ, gị na ndị kpọrọ Chukwu asị nwere ike mekọ ihe, ha ala free, gị na anaghị eme gịnị? Ọwọ naghị eme? Gị na onye mmadụ nwere ike ugbu a soro tie aka na ihe ọjọọ, ejide na agaghị ejide. And they jidogodu na abụọ kpewe na village, ekpelara nwa ha ikpe. Because people na-eme expect na ịdị righteous. Oh yeah, my first advice. Achọrọ m ịkọwa too much. Nwa m, mana ndị gị na ha na-emekọ business. Mana ụdị nwaanyị ị na-alụ, mana ụdị di ị na-alụ. Mana ụdị ya dị ị na-ebi na ya. Mana ndị gị na ha na-emekọrịta. Maka ọ bụrụ na ile anya, mmadụ abụọ, onye nke ọzọ bụ Nwachukwu ga-alụrụ onye na-awụghị Nwachukwu, onye nke ọzọ bụ Nwachukwu ga-alụrụ onye kpọrọ Chukwu asị. Mgbe ha abụọ mehiere daa, ele onye na-ebu ụzọ anwụ? Ọ Nwachukwu, ọ bụ ihe e kwuru na Deuteronomy. Na Jehova ga-ewere ha iwe maka o meghị ha expect na ị ga-eme abandon. Ịgba nkịtị, nwoke ma ọnwa duru ha gaa ihu agbara gị na akpọ isi ala enye agbara. Kpọrọ ṅụ gaa somewhere, sị ṅụ weta mama nke e were nhụ isi gị gaa kwere. Nakwa aga church, ọ dị deadly. Then o nwekwara ndị ọzọ dere m leta, sị m na daadị family ha na onwe ihe na-aga aga. O nwere ndị nke m hụrụ n'Ọnịcha. Ha họpụta ndị bịara hụ m n'Ọnịcha. Dadi, ihe niile anyị na-eme na famili anyị ọ naghị aga aga. Onye rikata na tebụl o riwe n'ala. Na ha agaala ebe dị iche iche asọ ihe ndị gboo metere. Ọ ihe ndị nna nna ha metere. Na ọ bụ ihe mere ha. Ịbụ nwa Chineke ọ wụghị eziokwu. Ọ mkpụrụ mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ka ahụ my second point. The same Deuteronomy. Ụmụ m, are you with me? Onye nke Igbo bido na verse 6 gbugoro ritu, onye nke Igbo.
Yes, Dad. Verse 6. N'ihi na ndị Nsọka ịbụrụ Jehova bụ Chineke gị. Ọ bụ gị ka Jehova bụ Chineke gị rọpụtaworo ịbụrụ ya ihe nke aka ya, karị ndị niile ndị nọ n'elu ala.
Ọ nọ n'ahụ ngọzi, ọ na-agọzi ndị ya. Anya ọ dị blessed ka ọwa anya dị. Good. Ọ ihe ekwensu bịa, o were mmehie gbaa ṅụ gburugburu. Ka ọ mara ma ị ga-ada. Continue, nwa m.
Yes, Dad, verse 7. Ọ bụghị na unu bara ụba karị ndị niile ka Jehova hụrụ unu n'anya si ike wee rọpụta unu. N'ihi na unu onwe unu dị ole na ole karị ndị niile ọzọ. Kama ọ bụ n'ihi na Jehova hụrụ unu n'anya na n'ihi na o debere ihe ọ ṅụrụ nna unu ha, ka Jehova were aka dị ike mee ka unu pụta. O wee kpọpụta unu n'ụlọ ndị ohu n'aka Fero bụ eze Ijipt. Ị ga-amarakwa na Jehova bụ Chineke gị, ya onwe ya bụ Chineke, Chineke ahụ nke kwesịrị ntụkwasị obi, na-edebere ndị hụrụ ya n'anya, ndị na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, ọgbụgba ndụ ya na ebere ya ruo nnu ọgba abụọ na ọgụ iri. Ọ na-akwụghachikwa ndị na-akpọ ya asị n'iru ha, ime ka ha laa n'iyi. Ọ gaghị alara onye na-akpọ ya asị azụ n'iru ya ka ọ ga-akwụghachi ya. 11. Ị ga-edebekwa ihe ahụ e nyere n'iwu na ụkpụrụ niile na ikpe niile nke mụ onwe na-enye gị n'iwu taa, ị wee mee ha.
Amen.
Amen.
Onye bekee, gụọrọ anyị only 3 verses maka time. Ụmụ, are you with me? Gụọrọ ha only 9, 10 and 11.
Yes,
that's... Ụmụ, chọ, we're going into 9, 10 and 11, Revised Standard Version.
Yes, sir. Verse 9. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him, and keep his commandments to 1,000 generations, and requites to their face those who hate him by destroying them. He will not be slack with him who hates him. He will requite him to his face. 11. You shall therefore be careful to do the commandments and the statutes and the ordinances which I command you this day.
Ndị ahụ na-adị ụmụ agadi nwoke nọruo n'ala, onwe ndị ọbịa apamitum nọruo ala, bete ụnụ ara ha n'ụra, bete ike rụng iso n'ibe m na-eme ihe a na-eme. Gbago one important point, nwa m, go verse 11.
Yes, daddy. Verse 11. You shall therefore be careful.
You should be careful. Ito nwa okwu Chineke needed carefulness. O nweghị ịga chọọchị mgbe ị sọrọ. You should be very careful ihe na-emebi n'azụ ụkwụ, ndị gị na ha na-akpa nkata, ụdị ihe ị na-eti n'ọnụ, ụdị meeting ị na-aba, ụdị otu ị na-aba. You should be careful maka gịnị? Ịbụrụgo mark of God. Ịdịgo iche. Go ahead 11 ahụ.
Yes, sir. You shall therefore be careful to do the commandments and the statutes and the ordinances which I command you this day.
Ụmụ m gee ntị. Yes. Eju na onwe onye na-aga n'ihu. Onye dịkata na tebụl riwe n'ala. Ọ wụ eziokwu. Bete ịgụọ ihe a m gụrụ ugbu a na 9 and 10. Ọ sị na ya na-eji ngọzi na prosperity eleta ndị mere gịnị, ndị hụrụ ya n'anya. Bete ọ ndị ahụ kpọrọ ya asị bụ onye too ya tokwuru. Ọgọdụ na papa m gburu ajị mmiri, buo ọkwara afọ, soro na ndị mere slave trade, ree ndị mmadụ, gbuo mmadụ, ihe onye ma mara ya. Ọ bụrụ na gị onwe m obi a decide na ọ Chineke dị ndụ ka ị ga-ekpere, ihe papa m ha ma ihe ndị gbuo mere agaghị atọ m. Ndị ọ na-eso, Bible si na ọ ndị ahụ na-akpọ ya asị, ọ bụrụ na papa m gburu mmadụ, gị bịakwa buru ajọ omume papa m gawa, ị ga-eburu mmehie papa m buru nke m. But ọ bụrụ na ihe onye ma mara ya, papa m kpere agbara, papa m kpere arụsị, kpere akwarafọ, kpere nke a. Ma mụ na ezinụlọ m, ọ Jehova bụ Chineke ka m ga-ekpere. Ihe ndị gboo metere enweghị ihe ọ ga-eme. And unu ndị na-edere m leta ka unu na enwe mgbe m ga-ahụ unu niile one after the other. Gaa mee ihe ekpere n'ikpe. Maka na Bible bịara, dịka ọ gwara anyị na the letters of John, na Chineke Kraịst ihe o jiri bịa wụ ka ọlụ ọrụ niile nke ekwensị na gịnị. Hey, mgbe ahụ o tiri it is finished, ọ wụ gwube. That is a living example. Nne m ochie fu onye Ezhiachi, ọ ga die. Abụọ ha shikwere nne, ọ bụrụ naanị anwụ fọrọ. Alụọ ya na Ezhiọkanụ n'ọkwụ. Ọmụ ụmụ ịtọ, ka a na-akpọ Ignatius. Mama m nọmba 2, Mary. Nọmba 3, ka a na-akpọ Amaechi. Ignatius nwụọ, Amaechi nwụọ, naanị mama m ụfọ. Alụọ ya na ụmụ gara. Obido ọnụ ka ọgụlọ ya, ọmụ ọnwa kemgbe, ọnwa ọka abụọ, ọnwa ọka atọ a na-akpọ. First one, Wadiele. Second one, war gone now. The third one, no run. I'm okay no. My mom say, Aloha, no more get a favor here. Na, the DB, I will say, Aloha. Until I run or get a call. No, I'm going to support that through the baby. Etumnu. Aga zota maya papa ashe bon o lota nakalabaga kotai. Odi me mwom. Mo di fourth one. Eji pom obi ajo mwa, pom chinyere. Pom pa ajo ozu, pom mwampa. Pom ndereke kwe belem. Omu ha hana bo. Ne to dan nu kwaria. Eji pom obi ajo mwa, idome, igon Psalm 50, Isaiah 53. Ekwuru maka Jesus ebe ahụ ekwukwere maka m. Because arịara m ahụ na onwe onye na-ekwe eku m. A na-akwari m ebe niile, sapele ije bode. Unu nụrụ eshi, brother Anebo, akwa that, ele aha sister onye obi n'ihu. Grace Anebo nwa. Also the day akpọrọ m gị ije bode, a sị na a ga-egbupụ m aka m. Papa m si aga egbupụ m, mama m si egbupụ m, ma wụrụ na m rụrụ ndụ. Eshebe an na ari akporom lohun elohun ana meba. Bana River Niger asati jubi ihe na mmiri ka mmari nwu no okporo uzo. Abi eba na agari until meet e mother Celestina na umuko. Olewe mama m si. Nwoka ga bu nnukwu onye amuma na ewu no wani lo wu no na akpo agari dibia na akaju ihe na akwosim ga na ke Maria. Na huma acho hia. I so 1967 na Bana boy, where you were. I got able to lay you a gun cut or some may fast in 3 days. See, so three, what that merry? I can have a long way here. No, got one yam on my career or my dad sells in the queen in Hun. Now, but any day I carry me here now, and I'm down. 1967. There is a guy. You want a problem, Karam. Makana chuku si ageji. Ngozi, n'ịhụnanya, leta onye ji ekpọrọ gịnị ihe. Leta ndụ kpọrọ ya asị. Ọ bụrụ na ụmụ ma, ya magodo eji achị nna nne m ochie nwụfọrọ. Ya na ihe na nna anụ mama m ụfọ. Bebe ụmụ ya nọ nwụọ, atọ ọtọrọ m. Eme, ikekwe m bịasị nwa ahụ njem ije, ndụ dibie, agụmarụ ndụ ruo taa. Anụbụ m na-aga Zambia, onye dibie, o were nkwa ọjị. Gwara papa m na m gaa Zambia lụha, amara na agbara anaghị ekwu ụka. Onye nke ụmụaka, kwa onye nke aṅara ka e na-eji mbe na-ekwu ụka. Na nga lesi ma ọ gara kpọọ isi ala nye ajị mmiri, ma ọ gara kpọọ isi ala nye ọkwara afọ. Nsị aga mmemme, aga weta ọjị ka m nye n'isi. Na ọ na m nye ha na n'isi n'ozugbo. Nsị mama aga mmemme. Akwa mbekwe na-eshi m na-aga Zambia. Papa mkpọ ndị ọzọ bụ ihe asị n'aka gọzie ha, tụm ya agaghị agọzi m. Ị hụrụ, mgbe ụfọdụ ụwa mee ṅa abandon, ọ na-eme ka ị mara na ọ naanị Jehova ka ị mere gịnị ka ị nwere. Ị mara na ọ naanị Jehova, m gaa Zambia, m nọtụkwanụ m kụja cheta, nakwa mpe eteele, onye nke o were nkwọjọ, onye nke aṅara, onye nke ụmụaka, ka anyị lewe. Gebe a Chineke bulie m elu, mbido mewe ihe na-eme. Lohu na Nigeria, bido student Christian movement in England, before ekpere amalite. Daddy nwekwere problem oge nke m, but n'ihi na eji m Chineke mere ebe mgbaba siri ike. Ihe ọjọọ niile a sọọlọ nganga, mee gịnị. So, onye na-ede leta, onye si na ọwụ ihe ndị gboo metere na-achụgharị ọwụ ha eziokwu ịkarịrị ya. Maka na Jesus bịara ka ọ laa ọrụ niile nke ekwensu na gịnị n'iyi. Problem unu na-awụkarị gbara ikwe gbarị ọdụ. Agwa m unu na okwu juru m ọnụ ụmụ m. Achọrọ m ka unu niile nwee ndụ nwebiga oke. Ọ ihe m chọrọ. Nwee ndụ nwebiga oke. There is God. Ihe, kedu ụdị dibia papa m na-akpọ m ga? Ọ warị? Ọ sapele? Ọ na ijebode ka asa ga-egbupụ m this marriage finger, ring finger, the fourth finger. Mama m na-ebekwere, John Grace Anebo nwa. Ọ kọrọ na church. Also that day, Mgbe mama m bịara n'ihu m, obi m nwa ma akwa m kpọrọ ngụgo ụmụ ka ahịa nne lere nwa na ha ghọọ ahịa. Akwa naanị n'ime ụlọ m, naanị m na m nọ, were ọjịna nyee n'isi ka a gaa tere ajị mmiri. Ọ gwụla, olukuru simple, ọwụghị ya. Bet ime ya ekwensị ọhụ na ka ọhụbeghị. Elee bụ unu dum na-anọ taa. Ị hụrụ na gị na Chukwu dị na mma, ị na-esevu many souls. So, ndị dere m leta, onwe ihe a na-ekwu, claim Deuteronomy 7. Ọ ka eji ajọ omelite ndị kpọrọ ya asị, then ọ maa ka ihe ndị nne na nna m metere ga-eme gịnị, ga-eso m. Ma ihe nọ na Proverbs chapter 3, o mee ka o mebe. Na mbụmọnụ Chineke dị n'ụlọ ikwu ndị na-emebi iwu, onye topụta ya mee gịnị, ya tokwuru. Mere ọ bụrụ na ị nọ ọrụ onwe m, folo papa m, onye wee kwe nsu. Ọkwa na mere m jiri hụ Chukwu n'anya wụta ihe niile m nwere. I love my father so much because he first loved me.